Awu sho mfana uvaya kanjani kulo mntana lo mbani? Hayi uthi since sirengana naye.
Hayi ngiyamthelela manje mfana mfuthu. Ngiyakuthelela.
Ubani?
Ngiyakuthelela.
Ubani?
Yimo sho. Ethe kune nani yakhinya noyithu
mjani nesibani. Umbani lo.
Namandla mntana mina ngimkhase kokugcina ke. Ngilalise sinendeni.
Hayi namandla ngiyakuthelela ukubhekana nekagaba.
Ah ntona zokwala nesikhoko.
Hayi uzayo namandla.
Mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Ngamshovu. Mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Ngamshovu. Umbhalo wami mfetha ngichoma ngikhosi. Ngimshove mina ebusuku mfetha ngesitofi. Izolo ufone wathi come to my office. Ngathi mntwana for you across borders. Ungawari ngisoba la ngokushesha. Put you under pressure, especially ma ngufesha. Bathi ma ngifika la, mabona mengibheka. Kuthi uyabona uguluva ufuna ukumthesha. Kari today, utlanghosabola. Buhlanya kutofola, kyayithethi utloyithola. Hale kubona, but today kutobomba. Hale kusova, but today utlonhlompa. She was sitting on top of her desk. Wearing my red favorite dress. Easy for me to touch her ass, to touch her breast, even to touch the rest. Bona mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Uthi mina ngamshovu mba. Ngamshovu. Mina ngamshovu mba. Mina ngamshovu mba. Uthi mina ngamshovu mba. Ngiyanihlebela mina lo mabebeza wavele wathi ngimvakashele and uzongiphekela. Ukufika kwami laphana ngike ngamthelela ngamshaya phezu kwekhabethe kwaphuma amaphela da. Waza kubaba nunu uthini lapho bubu ngidlale kasibunu. What you want me to do? Ngabe ufuze bani ngalo mzimba oshushu. Waza zuzululu, let me give it to you. Just tell me what you want. Sweetie mangabe ufuna umshini yimu number one. When ufuni ne foreplay you just wanna come. Isingene ngaphakathi mathandana yam. For sure, ngathi ka wathi, ngathi mba wathi. Uyifuna kuphi sweetie ngathi la wathi. Bengiphethe ne camera joko zama porn star. Video tape ukithweri kidali bonta. Mina ngamshovu mba. Engithi mina ngamshovu mba. Engithi mina ngamshovu mba.
Ashelana kwaqala umacabuzana nomntana khombisa imanga ansakafela manga ngo bamqala kusukele ekuseni nekhishini ekhabethe athile kusuke erumini ebhede mangimthinta umzimba ngathi ngishawa ugep the way bekashisa ngakhona ngathi ngakhumula ije ifiga imuva ngathi udlala ama-aerobics mangibamba ithambe ngathi udla ama-weed bigs different like a remix la ngibamba i-pick six amahasha amahlala abamba ubheka indaba ngo-six ngathi nasengimjuta ngathi ngizomthowa kissing and sucking the tits even going lower. She said I'm too fast then I started going slower. Said she was coming in a minute so then I hold her. She was lost in my world and she couldn't handle it. Tried finding a way back but not getting it.